shaku turengera yele
uzima ionele
mumara nishimira abantu kugira nibi byanditswe kuko mu gicuku cyanyuma aribwo twe tuzanyuma muririmbe zandirimbo ziumure nyuma y'ibihe n'ibicu hari undi buzima yele
Tugaruka ikindi hano sasa tugende gushya twese
ego